Akachiko ka parliament akakakasa babalondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo ebyenjawulo akakubirizibwa speaker of parliament kakakasizza abantu 8 abaweereddwa ebifo bya baminisita kwaba 8 mu 2 abalondeddwa. Bino basanguziddwa omumyuka speaker of parliament Thomas Tebo oluvannyuma lw'okusunsulamu abantu bano kukulungudde ennaku 2 okuyindidde ku parliament.
Omulimu gwaffe tugumaze kuba 8 twansonseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bali fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga tujakwogera amanya bano ensonga zaffe tugenda kutuuka mu kiwandiiko kyaffe kye tugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka ryogera. Then omulala yatusabye nti tumweme akade agenda kujja asinkane naffe.